Isefer ngisinama ngiphele indlebeni ngilahle emhlabeni Isefe bafana ngisinama ngiphele indlebeni ngilahle emhlabeni Isefe ngisinama mina ngiphele indlebeni ngilahle emhlabeni Uma sekhona mina la iyenye limhlophe ebhodweni Uma sekhona mina la iyenye limhlophe ebhodweni Uma sekufike mina la iyenye limhlophe ebhodweni Uma sengishaye yami ingoma Uma sengivume yami ingoma Uma sengishaye yami ingoma Uma sengivume yami ingoma
Dokotela womaskandi
Dokotela
Umshaye wezithasa kemoyisela Ma ufuna ukwazi obuza uceke ufala kasikakani Ubuza ukhulekani ujoja umthakathi ufala kamthethwa Ubuza umhlinzi wendlondolo phansi esitenga Ubuza udubuli ngaphele osaziwayo le mzimkhulu Umnenko wobondobi lolunye likhombe ekhalifa lolunye likhombe eshoba lenyathi Umjikelo wamatshitshi namaqhikiza sothamba Isihlahla sombeza into engahlalwa nyoni Mama wasithinta ukuqobo siyobona ngamehlo Mafika ziwushaya umthimba nekhetho Uma itapele kuhle kwasimungasebhele vani Inkunzi yenje lena engakhelela emkhondweni Uyayibona ngegazi uma isihlabele Isilima, isilima esadla Safuna zasalazi namahlanga ehlakaniphi Umlilo oshisa bawubasile Angithi noze ngifonele uNkulunkulu nithi akangithathe ngoba hhayi senginesihlule Dumo lwami, igazi lwami ngeke liqedwe izinhlamba zakoFacebook Asho ngathi nesipili bafana ngokugibela isikutela ngabafakile omagalabha Ngibone ngomhla ka 20 July zonke zidlo magalabha Ngeke sasishile isilo somasikandi Ngincinci mafuze kwezindi iziba namazibuye kwala kube shoba lenyathi Iphuze insunguzana wayephuza unkandla walanga Iphuze emambeni wayephuza intuthuka kwantuli Iphuze engena phansi wakhuza wababaza unguzu ngokwala ngathi nayi lento isila Iphuze edumani wayephuza ungisho ka madonna iphuze wamabinde wayephuza ufiphithi umfokambada iphuze emaholola wayephuza umakati umfokangubane iphuze omisi wayephuza uphethe iphela wakwamajola iphuze esiphethini wayephuza umbhekiselo kamhlongo iphethe ngokuphuza ucacaca bahleka kancane ukuqinje kakhaka wasibiya phansi kwadinge bashiyekele ndifuze oyisemkhulu osithoki novaba entanjeni ngisakuphethe ngaye lawo mfana unkulunkulu wesiginci wenkulunkulu wesiginci mna ngithi mna ndebhemile
Oh,